CKMusicPromos.com.
It's your boy, it's your boy. K-I-M Zambia.
Sound it.
I see you, my brother.
Money's on the mix.
Ketin kwa ni show quick alo kwa bula iwe my baby. Niwe na sala, niwe na sala, na kupesa final. Swanga chite understand. Final. Gani ya chikundi. Final. Niko koma lupo. Na kupesa final. 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 Paliwe, zanipa ya ine, fwaga yanga ndiwe, mbambo yanga ndiwe, muliwe, naona mo future. You are different, no wonder bakuzonda, bazibe yue. Ama dikiteti na mzimu wako. Anzako bakuzonda, baku uzava ukuwa pari ine. Bebes wakukonda, bafwa ya fie. To break your heart. Follow me, everywhere I go. Follow me, everywhere I go. Ketin kwa ni show quick alo kwa bula iwe my baby. Niwe na sala, niwe na sala, na kupesa final. Sanga chite understand, final. Kani ya chikoni, final. Niku koma loko, na kupesa final. Final, final, final.
CKMusicPromos.com.